studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim jowratu bogi jande gafandu hala mamadou sama seku jamnyal sakrab hedibe rafinde nagu buutaki fe le leddi ndi so le raison ngaji tumute gawo yimbe goytike ciutale e bonugol bogi jande telephone le balir ndi kay kabar hubi ko woji do lawidi goyta ministre kumdo dawral leedi ndi nato baflobe tonno benna gilla nyande alkamsare nday jalla nyifude basi hakude waddondirbe batte maccu ka ko colonel wage tidi ni ci tangul hore sariaji bangal yambere mawludu nde hikkal hawruti ben e mu intingol nokkuji furba yogaji hono latirde 26 mars dabare honde de ben ardibe dinabe bammi anni bamde denno jawmudu zulal meden ingun sembe kabarji amen hande kikire aljumaare sappo e joy leru octobre 2021 bismillah sakram tutalito en songotun bunugol raison ngaji le lamutu mutu ben hippugol kayton hono dido bunandaji ngoni ngada di kenyan le leddi mali kedana bangal mudu keben fati yatra du fostango ousmane nyalibuli
gollobe di don police national juta ma kenyan hakonde fafay en songo le o nyalam goto so fer camion siten goto kanyun du suta ma le onoku goto sagidi tam o warama fa hande le sa hangal le onoku goto dum wadi buna himbe jomben kabode gonnobe le mobile gotel kanyun dum bonni reseau telephonique onoku genendi e gundam anawara kilometre ngaji seda nabi batiri ngaji nay pano solaire ngaji sappo e jetti be dare keno e be pelladu do won ko sedi be quality vide le balere le di malindi lumanko be kartama do lawol dum wadi e kubri anawara kilometre ji nay do lawol tambaga manantali le e region kay dum du fa hande le on nyalomo goto dum alkamisare nde fandi fu milioji sappo sefa woni ko naba e wi sedibe di bonandaji gadi le wattu mo himbe hewbe gondi e ferde gelle mo ben le cercle nyon le uddu leydi malindi sabe rafinde nagu o ko yade himbe ujinaji taton woni e gube wattu gonden joni o e wi himbe ton e
sakra be mbiyan faandel kabaru di fay o mbiyan faanda o do kabaru o yu tan wat men watude terde habitibe be e kanyo dun iminde hakilaji jamarande e wi Serge Daniel ndoko kabaruji dunke dunno ndenagu mbiyan holliti wide en hani ndenno kambe mbiyan larmi mali faama o do kabaru o yalla ene wawana mbiyan darnaade dun keddan faccitango Ousmane Nyalibuli
contrairement à ce qui suit
wana no wirete no wori larme mali won lay nuko o nenno an hani e darno kabaru denagu fadum wada sadiji keshi be kani omude yalla be darno kabaru mudum wonji le wattu cekiti o larme mali mi milay le uddu leji ndi non janginama le onoku e be bawi yade e be ngara e jogi tadiral wide sini jonno be jogiri moto ngaji ni e bawi daranade kabaru mudum dartude no denagu hebirte o tidal woni mo be jogi non dum wori mali burkina e Niger e fu e be kani imade be daro e kana jodade nokku goto ko madde fu tawe e kuncana dum hore ko yawi sabbi sini on jari jaddin ko be kana nokku goto jotto adan jomu an woni do muto mudo an joggi kaborgal mum wattu midi won le onokku wattu salifanaaji won le gendi gondi ya an wada torraji enno an hani saddeji bame yalla o tidal an hebene jogala
sakra ba tutak laj moddo kabar yon banga bem am Facebook and Twitter Ora jo sidia o na do ma bamako do nyande alande benna kabaru mo gondini hejar do mabbe gondo li mali ngal do bengol do dawol nana akufu adu yu bangal ben haybgol golleji transition mali e honon buri fufu bangal yilaji sidia o tagal benna kawrtal be kanako be lede mitne wide dum wadi balde seden tagal benna ko lid mali ndisinda e de kabaru gollirde der do benna ben der do walde runde afrika e benna hirnage runde afrika fande li kabaru di bangal mbiyan maccu ka ko kay tonno ministre dewral colonel ismal wage mbiyan yehi baflobe kenyan yo tiagal bas imi do to usubi janya lewru jabirindu ministre o mbiyan sar ministre o wi sarya gollete no haniri o holiti wi de dunno fanda grangal mako yo haldude e mbiyan waddondirde be yalla dabare duminde na hebene maccu ka ko kedan nako hanni imna la kilo mayga do fustango Ousmane Nyalibuli
réellement
gonkay kabar kesso fumina nay sabe illa ko fannaman lam hakundaji o jodi le lewru novembre 2020 min calay daranare kabar mun ka edun ti sanne hala mudum do ana wodi fa joni himbe fu ana kani famude darte hono do hebinete jogala yalla edan ja yeso ana tidi famude le ko boya dun himbe onoku memondira tawene be himbe joddibe dubi kewdi an gonduno le jam e dejere e teddegal le wattu gorta basi wad hakunde mu ben sabe hakki hakkillaji mumɓen seedi. Ɗum saabi laamu o an handarade e darde mum darta tiɗallaji ɗi hono ɗingori, hono dewral watta kunde jamare nde sariya hani teddinede. Ɗo mili caggal ko waɗi le 22 septembre ko ƴaɓɓi ɗum won nangaɓe caggal muɗum bullita sariya saabe piiɗe na barminde na jaati won waɗɓe war hooreji.
Mbiyatna huncangol hoore kaalisi publicité ŋaji e gaña kabaru usuruji e kaña hono heɓude kabaruji e faaba fewde e dokkoɓe kabaruji le Mali. Ɗum e bandun en goni yelaji caggal kawrital malngal gaɗangal e dow hakkunde kamɓe dokkoɓe kabaruji Mali. Ɓe gaɗi ɗum le balɗe nayi ndenno ko tiiɗi fof haala muɗum memama toon. Banggal muɗum keɗɗan keɓen Issa Oumar Tugla dow fostan Ousmane Yalbule.
Eɗen kandi hannde nantinoɓe kabaruji tawe so haala muɓɓen haalama fo eɗen mbawi tappude becce me. Ɗum yo haala banjo guddan te hoorejo men zone de la presse e wimakko dabbereji fuu ɓamete yalla nantingol kabaruji ley Mali ana jottine. Min keeɓi rewrude haalde haala muɗum ley ko warata. Min joƴinan fedde pamɓe golle muɗum yalla ana darono eno sariyaji ɗi ɓamirte datta yalla ko rewra dow muɗum ɗum ana tabe ley sariyaji senti. Hejaɓe amen kawran heɗi jondeji huncente hoore no golleji muɗum tabirte anniyaji ɗi kollitete ministére humaninde haala daare yalla dabere mum ana ɓame le conseil des ministres. Kabaru nantingol kabaruji dow bembe ande ɗe du ɓe kaali haala mum. Andinɓe o golle kolliti wiide nantingol kabaruji dow bembe ande du ana hani daranede hono nantinoɓe kabaruji heddiɓɓe. Modibo Fofana hoorejo walde nantinoɓe kabaruji dow bembe ande ɗe. Hannden nantinoɓe kabaruji dow bembe ande ɗe kana faɗɗitede caggal sariyaji ana kani ɓammede sente dow kabaruji mum. Min keeɓi welde hoore le o wattu laamu hakkundejo jonde maɓɓe warore ɓe kalan haala muɗum yalla sariya mum ana tabe. Micintinde wiide kabaruji goɗɗi kalama le nde jonde hono sariyaji pawiɗe dow publicité ŋaji e torraji ko watte dow ɓembe ande ɗe hono ɗum e nandore mum.
Banggal yambere mawludi hikka landol woodi hoto mbiyen moɓe wajuji muɗi ɗi gaɗete ndenno kamɓe yimɓe dinaɓe jaati na bembi na weɓe jogui yambere muɗum ndenno so ndenno ana wowi yiyede le lettirde mawɗo e mawludi waɗete hikka kay ɗum lantako noon saabi e letal kur ndu yalti yandinoko e goho leru jon ƴaɓɓiri ndu ministre Harou Sembe Thialɗi holti wiide haɗan kala kawrute le mbiyen lettire ɗe yo banggal kawrute moɗe kamɗe waɗede le ɗiɗon nokkuji ɗi ndenno kaɗno banggal lu heɓen fatiyatara du fastan
o wattu ɓadade almawludu yimɓe hewɓe darantoɓe yambinde nde yambere kolliti metti muɓɓen e nde dabere gouvernement o. Ley maɓɓe ana hen hoorejo suufi e Mali Bilal Diallo jambinowo almawludu stade omnisport Modibo Keita hitande fuu holliti wiide nde dabere jamnaki. Meɗen keɓa torraji saabi dabereji yimɓe jogaɓe illa min puɗɗi yambinde mawludu nde o nokku yimɓe fuu ana mbawi seedade. Meɗen jogi yimɓe darantoɓe golleji muɗum no waɗirta fa gasa caggal yambere mawludu nde min daran yalla hunde fuu bonna wala fuu ko tagita yiyede min bonni komin moƴƴintinayi. Asilame suufi en ɓe daronto fiisude sadde ŋaji ɗi fuu. Yambingol almawludu waɗi ley wattu mo hikka du ñaw covid-19 o woodi fuu e tawede ministére humaninde dinaji holliti wiide hedde muɗum daranoto faabade jambinoɓe ɗum. Habibou Kane directeur national des cultes et affaires religieuses. Hollitongoji kani waɗede yalla e paama dabareji ɓamaɗɗi yimɓe ɓorno masque ŋaji tawre du gel ŋaji e juuɗe muɓɓen kañe kaake lotirɗe juuɗe ɗi dabareji mbawi wadde hannden fa yimɓe ndeno e ñaw o. Dabareji muɗum du ana kani ɓammede le misideji ɗi yalla farratiji ana ɓuyto. Miccintidiɗo haɗugol yambereji muɗum le stade ŋaji Bamako yiɗum dabare nde ministére humaninde sukaɓe jokkolɓe waɗi ko holliti lewru jon ƴaɓɓino ndu e ɗum fawi dow lanidaji kawrite yambereji ngaroji.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagraɓe le kabaruji amen kiraɗuji toon e mbiyanto kulkuro toon holtama wiide imma dara mbiyan haaɓo ñaw guite fuɗɗi altinere ƴaɓɓiɗen nde yo banggal yambere lewru humanidu fabodiral e wi dogotoro en sisiref kulkuro ko ɓuuri mbiyan temeɗen mbiyan capanɗe jetto yimɓe ƴeewama banggal oppugol kay yo mbiyan yontere waronde nde yela ka ɗo imma dara ka faabi ONG site siverse yo hinnade temdoro yimɓe. To gaw toon holtama wiide millioji capanɗe nayyi e jeenayyi mbiyan ministre ma watti le moƴintingol suudu kaso maɓɓe yo golleji hono ka mbiyan hono kokol piligol nokku o kañe mbiyan kaaƴe ley cour o kaaki ley nokku sukaɓe e ko nande mum en ndenno ñande alal barede 13 lewru octobre nokku o urita yeeso mbiyan keƴaɓe laamu e kañe kanko keƴaɗo arɗo ministre ma. to sikasu ton holtama wide cioggu men natta cioggu kilo temedere mambari buitike ben iwde unyaaji didi e temedere nay warde unyaaji didi jande denno e wi julaba be yo sabi lumo o na hewi e wakat jun o bibe jallo jama o kay welterke dun san hilama be yo kulle keddide dun non men buitoro cioggujji di ele ko warta ko antum nan nak bawri di to banama ton do holita wiide ben hakki temal en jetton talka en totama goto mabbe fuf o nyaaji sappo e jetti sefa yo bangal mballa kuteji nyaa covid 19 siki wala be do kay beltinge sande ngal do tokal sakrabe don timi takabar ya men bitu no babsar fum tadde do bembal am 3w.stotamani.org madu no don jamu 37321 do sede yewtere meden magazine sido tamani. Yotere mabbe magasin roɓe hande ana faabi dow yambere roɓe kiriduuji ndu woni kala sappo e joliɗo octobre hitande fuf ndenno hikka e jottike roɓe gonɓe to jenna e kañe masina ndenno bangal muɗum keɗɗano fostango Ousmane Ñalibul yen kiri jom
toutes les femmes du Mali.
Ne antu jati wiide ñaloma o ben hertana te wakkat joni o ele alhaali tiɗɗo min gone muɗum tawma eɗen mbawi yambinde ɗum no haniri mimi lay fe min mettaɓe sanne
ɗum woni e ɓerde o radio walde rewɓe cercle jenne e wi madame Kanto hawo nasire e rewɓe o nokku ana gondi e wadde boɗum en fo yalla ana bilto e tiɗallaji gooni omo waɗa noddago fewde e laam o paaboɓe
ɗo kay demal margal liɗɗi e golle sardinie mi andi tiɗalla ka yo rafidenago nokku jogaji cercle jenne kay yoni ngalda fe e meɗen ana wara lebbi ɗiɗi hannde fay goto natata fay goto yaltata mbiɗen kuliɓe saabi sato jafaali jardiŋaji amen ɗi daalade mine kinni golleji amen ɗi noon mi mbawiri mi jaaha ele guese ɗe goɗɗa fe ngallure nde sato batte kulol mi keddoto galle min dardorlama koɓɓe fiide dabore hewtagol ndenago le kulol min gurata e muɗum yoɓetino fiide dabore fadde ɗum ɓeyda bunde
o kabaru goto woni masina ɗo rafi ndenago woni ley muɗon kewtinɗo tiɗallaji golleji rewɓe hewɓe wombele o nokku eɓe jogi sardeŋaji geseji ɓe ndematamaro jogaɓe du ana gaɗa jaguji Mariam Koulibaly ardiɗo walde rewɓe ñaaro les commune Kolongo.
Minen min yimɓe kiroɗuji fay hunde min ngala jaadinkoɓe teti kala ko min jogi ɓe kadi min ndude yaade ley guese ley lumoji madun wadde yewtereji ko nandi muɗum sitoraji foof min jii batte ɓeɗo jaadinkoɓe fay hunde minen kay min mbawanaɓe minen rewɓe gonɓe ley masinari ndi kay tiɗallaji kewɗi min jogi saabi hajuji amen golle sardinie e jaguji kewɗi min mbawa yaade ley guese amen minen kula ɗum yaade ley lumoji batte ɓeɗo jaadinkoɓe so gonga haale kabaru muɗum tiiɗi sanne min kaaɓi fa yetti nokku ko min jiɗi tan yo min mbawa wadde yawara le joɗo hakkillo
mi kintinde wiide ley région Ségou gelle kewɗe wonɗe sikkitaɓe jaddinkoɓe e dambine leyɗe nokkuje guese kewɗe kuɓɓa rewɓe e worɓe fuu ana kaɗa yaade gueseji muɓɓen